exclusive to Zayd Hype Man.
Minava na balu bosi mwiko, wami potera mabulo zika cheku.
Uyo, unibulelele, aiva unilati wena. Unibulelele, aiva unilati wena.
Anikoni kushwela dirato, delisio.
Amunibulelele niti,
kakuli dato, na bulaya.
Amunibulelele niti, unibulelele, aiva unilati wena. Unibulelele, aiva unilati wena.
Anikoni kushwela dirato, delisio.
Amunibulelele niti,
kakuli dato, na bulaya.
Amunibulelele niti.
Mopawo
Akikuria ni kusepi kona nasaba Kakuriba manata, baipula yanga, kaliwa kala dilato Emanduli wapali sabela, nisi nakula pela Nakula pela Unizie na kula pela
Ni mwana ayo mwenyani
hey, hey,
Alirati kushwa siko dogwa piru
hey,
Unibulelele aiva unilati wena Unibulelele aiva unilati wena
Anikoni kushwela dirato Delisio
Amunibulelele niti
Kakuli dato na bulaya
Amunibulelele niti
Unibulelele
Unibulelele, aiva unilati wena
Anikoni kushwela dirato, delisio
Amunibulelele niti
Kakuli dato, na bulaya
Amunibulelele niti Ema wani mapariza nisie Nakula pela ni mwana baka Ema wani mapariza nisie Nakula pela ni mwana yomwenyani Niala Sierra munga kaya ni lukiselize mulimu
Mulimu file mani ni mani wae Mewandi wena awaka Zama ya kuwao ni nani
Unibulelele aiva unilati wena Unibulelele aiva unilati wena
Anikoni kushwela dirato Delisio
Amunibulelele niti
Kakuli dato na bulaya
Amunibulelele niti Unibulelele aiva unilati wena Unibulelele
like.